Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni yedirwe mu basuza kandi mba ikaze mu kiganiro muri isanga. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro nyirinyizina, reka mugenzi wanjye Uriane nitanga ishaka banza tugeze amakuru agezweho muri aka kanya mu Burundi.
Urakoze cyane yedirwe manda baramukije mwese muduteze amatwi. Abanyeshuri bo kuri kaminuza y'u Burundi bahagaritse ibyigwa kuva kuri uyu wa kane, iyo yegeregere bayigize kugira basabe irekugwa ry'abagenzi babo. Iryo fungwa ryabaye inyuma yaho abanyeshure baserukira abandi barenga kwijana na 70 bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba gufuta ingingo nshasha ishinga agafashanyo bita bourse nk'ingwati izoriho. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge buri kaneza tubwira uko vyifashe. Eloge, kubera iyo yegeregere kuri kaminuza, icuka cifashe gutemura aka kanya?
Ugiye muri kwa kaminuza ya Burundi ga Oriane nkaho twaciye hitwa kuri IPA no kumutanga n'ahandi twazungurutse hakujya mu Kamenge, urabona ko hari abanyeshuri umwe madoboka kumutanga aho twabonye bari baje gufata agahembo kabo ka bourse, tugahura n'abigisha batubwiye ko bari baje kwigisha mugabo basanga abanyeshuri ntibatonze. Ibintu byifashe gutyo ubona ko atamirimo yahabaye mugabo abanyeshuri baradoboka umwe umwe harabusanga bariko bariga. Ariko icyo bikora kuva mu gitondo abanyeshuri bafite ibibazo bita amasesion bo batonze barayakora.
Twibutse none icyo abanyeshuri bari muri yegerege basaba iki muri make?
Abanyeshure abagenzi babo cyane cyane baserukira abandi ni babatumye cyo kugira ngo bagire igeregere, byatewe n'uko hari abanyeshure bari bafashwe hirya y'ejo. Hari hafashwe umwe mu banyeshuri baserukira abandi, ejo hafatwa uwundi imbere icegera cy'umukuru wabo afatanwa n'abandi banyeshure bane. Abo bane mu nyuma bahabwe bari kugwa mu ijoro, ariko wewe n'uwo wundi yafashwe hirya y'ejo. Ni ukuvuga babiri mu baserukira abanyeshure n'ubu baracyafunzwe, kandi igipolisi cyamaze kwemeza ko bari mu minwe y'inzego z'umutekano bafungiwe mu iperereza ry'u Burundi. Igipolisi kavuga ko ariko babazwa ku bijyanye n'uko ngo bashaka gutera akajagari mu bigo bya kaminuza.
None abanyeshuri bari mu myerekano bataronse ibyo bariko barasaba, hari ikindi bategekanya gukora cyanke iyindi migambi bafise kugira baronswe ibyo basaba?
Oni ihagarikwa ry'akazi ry'igwa ribaye mu bisanzwe mu gihe abantu bari biteguriye kubona ku byo bari bandikiye umukuru w'igihugu ku ikete. Bavuga ko bazohagarika ivyigwa ku itariki ya gatanu ukwezi kwa kane buca twinjiramwo. Ubu rero abanyeshure baciye bafata ingingo yo guhagarika kugira ngo basabe irekugwa ry'abagenzi babo, kandi hamwe abanyeshuri baramuka bumviye babaserukira bo mu rwego rwabo bita abaderege. Ni ukuvuga ko basosubira ku ishure kiretse bagenzi babo barekuwe bo nizo babasaba.
None abandi banyeshuri badashigikiye imyerekano cyangwa batari muri iyo myerekano bo babivuga ku iki muri make?
Hari undi rwego rwashyizweho rugenwa n'ubutwara kaminuza y'u Burundi, haraheze igihe ubwo bwose mbere nabwo nyine mu minsi iheze hari bamwe bari babwikuyemo. Umukuru wago yaranditse amaze kubona urwandiko bandikiye umukuru w'igihugu agira ati umuti si uguhagarika ivyigwa. Ni ukuvuga ko urwo ruhande n'undi rwangizi abanyeshuri batabibona uko bagira bati umuti si uguhagarika ivyigwa, kandi bavuga yuko ata muntu ashobora kwanka itegeko ryashyizweho na leta n'umukuru w'igihugu akarisinyako. Ku bwabo babona bagenzi babo nk'abagumutsi.
Urakoze cyane Eloge buri kaneza, udukurikiranira hafi iyi nkuru ayidushikiriza mu kanya kari imbere. Murakoze.
Urakoze nawe.
Yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
muri leta ya Colorado leta z'ubumwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro rero ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edir Gwema. Mu Rwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora imaze iminsi itangiye imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka w'2017. Iyo komisiyo yamaze gutangaza ko itariki ndakuka y'amatora y'umukuru w'igihugu ari itariki enye z'ukwezi kwa munani ku batuye mu Rwanda. Ku batuye mu mahanga, amatora azaba tariki ya 3 z'ukwezi kwa munani. Gahunda y'amatora ya Perezida wa Repubulika y'2017 dukesha komisiyo y'amatora igaragaza ko kwakira kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu bizatangira mu matariki ya 12 kugeza ku ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu, naho kwiyamamaza kw'abakandida bikazatangira tariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 kugeza tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8. Gutangaza burundu ibizaba byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu biteganyijwe tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8. Mu kiganiro muri sanga cyanone twatumiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda bwana Charles Munyaneza kugira ngo aduhe ibisobanuro birambuye kuri iyo myiteguro. Bwana Munyaneza, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Nkuko narimbi komojeho, mwatangiye ibikorwa byo kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Umuntu ababajije kugeza ubu ngubu mugeze he, ni ibiki bikurikira?
Murakoze cyane. Nkuko bivuze, igihugu cyacu muri uyu mwaka kirimo kitegura amatora ya Perezida wa Repubulika, na amatora ya 3 tugiye gukora kuva 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri aya matora rero, nk'uko mwabisobanuriye abatwumva kuri aya matora kimwavuze, birumvikana asigaye amezi atari menshi, ntabwo dufite amezi arenga 4 asigaye kugira ngo tujye muri aya matora. Nka komisiyo y'igihugu y'amatora rero, ariko n'abanyarwanda rusange, hari ibyo tumaze dukora twitegura amatora. Twanditse abagomba gutora, abari kuri lisiti y'itora, ubundi tubikora mu cyiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere cyararangiye, dusigaje ikindi cyiciro cya nyuma kizaba mu kwezi kwa 5. Ibyo bikaba bireba Abanyarwanda bari mu Rwanda, ariko n'abari hanze y'u Rwanda, nk'uko bivuze ko amatora nk'aya nabo baratora. Turi mu bikorwa byo guhugura Abanyarwanda, kubakangurira amatora binyuze mu nyigisho zisanzwe, binyuze mu buryo butandukanye, ariko twibanda ku nyigisho izo twita inyigisho z'uburere mboneragihugu zifasha Abanyarwanda gusobanukirwa impamvu y'aya matora, gusobanukirwa uruhare bagomba kugira, gusobanukirwa akamaro k'ijwi batanga mu matora, ndetse n'ibijyanye n'imiyoborere y'igihugu muri rusange. Ibyo tumaze igihe tubikora, ibyo byo ariko bizakomeza kugeza igihe tuzaba turi ku minsi y'amatora. Ubu turakorana inama zitandukanye n'abo twita abafatanyabikorwa batandukanye, abantu bagira uruhare mu matora, abo twita stakeholders, kuko amatora burya ntabwo ari ya komisiyo y'igihugu y'amatora twebwe niko tubifata gusa. Ni amatora y'igihugu, ni amatora agomba kubamo Abanyarwanda ndetse n'abatari Abanyarwanda baba bayafitemo uruhare. Ubu tumaze iminsi dukorana inama n'abo bantu, tubagisha inama, tubagezaho ibyo twateguye, tubagezaho by'amategeko ateganya amabwiriza, kugira ngo batugire inama, ariko barusheho nabo kugira amatora yabo, kugira ngo ejo amatora naba azabe kuko ari amatora y'Abanyarwanda muri rusange. Hari rero n'ibikorwa bitandukanye tekiniki, ibyo byose turimo turabikora, bimaze kugera kure. Ubu dusigaje ibintu bikeya gusa birimo ibyo wavugaga, birimo byo kwakira kandidatire y'abantu bashaka kwiyamamaza. Nk'uko wari ubivuze, kuri ariya matariki 12 kugeza kuri 23 z'ukwezi kwa 6, ndetse no kwiyamamaza bizatangira kuri amatariki n'umweru mu itariki 10 z'ukwa karindwi kugeza itariki 2 ku bashobora gushaka kwiyamamaza ku banyarwanda bari muri diaspora cyangwa itariki 6 ku bazabiyamamaza hano mu Rwanda. Ariko ubwo birumvikana hagati aho tuzaba twanatangaje kandidatire z'abantu bemerewe kwiyamamaza igihe bizakorwa itariki 2 y'ukwezi kwa karindwi, nubwo abanyarwanda mu by'ukuri bazamenya abakandida nubwo bazamenya abantu bemerewe kwiyamamaza bujuje iby'amategeko ateganya, harimo no gutegura ibiro by'amatora bizatorerwaho. Ariko na kiriya cyiciro cya nyuma cyo kwandika abanyarwanda bemerewe gutora, kuko buriya iri itora ni igikoresho gikomeye mu bijyanye n'imitegurire n'imiyoborere y'amatora. Ubwo tuzanakomeza kwakira abanyarwanda batandukanye tubasobanurire ibijyanye n'amatora, tukomeze kugisha inama. Mu minsi iri imbere tuzatangira kwakira abantu bashaka gukurikirana amatora nk'indorerezi z'amatora, baba abanyarwanda baba n'abanyamahanga. Ibyo ni ibikorwa bizatangira mu kwezi kwa gatanu. Twavuga rero ko muri rusange imyiteguriro irimo iragenda neza, iragenda kuri gahunda yashyizweho nk'uko ubivuze. Turabona rwose turi mu nzira nziza, n'ibisigaye gukorwa hari uburyo bizakorwamo. Amatora yacu turatekereza ko kandi twizeye ko azagenda neza nk'uko n'andi yose nk'aya twagiye dukora mu gihugu cyacu yagiye akorwa.
Bwana Munyaneza, nk'uko wari ubivuze, aya ni amatora ya gatatu agiye kuba nyuma y'umwaka w'1994. Ese igishya kiri mubona kizagaragara muri aya matora, haba mu bikoresho cyangwa se mu buryo bwo gutora nyirizina, hari igihari?
Wenda ntari naza mu buryo bwo gutora cyangwa ibikoresho. Ibishya nibyo ni byinshi, ibishya ni byinshi nyine. Nyine ubwo ni aya gatatu, aya mbere twakoze mu 2002, andi tuyakora mu 2010. Ubu ni mu 2017. Ku iyo myaka yonyine ubwayo iravuga ko hari ibintu byahindutse biriho bishya, byaba mu myumvire y'Abanyarwanda, imitekerereze y'Abanyarwanda, mu bihe bihinduka, byaba mu gihugu cyacu, byaba ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Kuko ntabwo ari twe dukoresha amatora twenyine, hari konteksti dukoreramo. Kuba rero n'amatora agiye kuba mu 2017, andaheruka yarabaye mu 2010, ubwo ni imyaka 7 ishize. Burya hari ibintu byinshi biba byahindutse. Ubwo nkatwe dutegura rero tukayobora amatora, ibyo byose tubyitaho. Ariko ku bijyanye wenda n'ibijyanye n'amatora nyirizina, nk'ubu umuntu yavuga ko tugendeye no kubatora byonyine, abatora abanyarwanda bageze igihe cyo gutora, imibare yagiye yiyongera cyane. Mu 2010 abatoye bari barenzeho gato ya 5 million. Ubu turi hafi 5 million, ni hafi n'600,000. 2010 hari hafi 5,500,000. Ubu turi hafi 6,600,000. Urumva abiyongereye byonyine muri iyi myaka ishize ni 1,000,000. Ibyo bifite icyo bivuze mu bijyanye no gutuma abanyarwanda bagira uruhare mu matora, cyane cyane abumvuze n'urubyiruko. N'urubyiruko hafi 1,000,000 igiye gutora bwa mbere perezida wa repubulika itarakeye mu 2010. Ibyo rero kuri twebwe abayobora amatora hari ikintu kinini bivuze, cyane cyane gutegurira abanyarwanda ayo matora bakayajyamo basobanukiye impamvu bagiye gutora. Icya kabiri, hari uburyo bwinshi tugenda tuzana. Nk'ubu twazanye ibijyanye n'ikoranabuhanga, mu bijyanye n'imitegurire ndetse n'imigendekere y'amatora, na biriya navugaga byo kwandika abatora kuri lisiti y'itora. Twatangiye ikoranabuhanga tutigeze dukoresha ubushize. Ubu abanyarwanda bashobora kwiyandikisha kuri lisiti y'itora, kwiyimuraho aho batuye, bajya aho bashaka kuzatorera, kureba imyirondoro yabo bakoresheje imashini bafite za ordinateri cyangwa kompyuta cyangwa telefone. Cyane cyane ibi bizafasha cyane abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda, ariko n'abandi bafite uburyo bwo gukora. Hari rero n'ibindi byinshi turimo dutegura ibijyanye n'uburyo ibizava mu majwi bizatangazwa. Wenda nagarutse ku byo mwavuze bijyanye na gahunda y'amatora, mwavuze ko gutangaza burundu ibyavuye mu matora bizaba itariki 13/8/2018. Ubundi iriya niyo tariki ya nyuma ariko twebwe muri gahunda dufite ndetse dukoresheje n'ikoranabuhanga tuba twifuza ko abanyarwanda bamenya vuba ibijyanye n'ibyavuye mu matora.
Muri gahunda yanyu muvuga ko bitarenze tariki ya 9 muzaba mwatangaje by'agateganyo byavuye mu matora.
Ubundi niko itegeko riteganya ko gutangaza ibyavuye mu matora bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 5 itora rirangiye. Niko itegeko riteganya, hanyuma gutangaza burundu ibyavuye mu matora bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi 7 nyuma yo gutangaza by'agateganyo. Ariko navugaga ko kubera ko abanyarwanda iyo batoye baba bakeneye kumenya vuba ibyavuye mu gutora kwabo, twebwe n'ubwo itegeko riteganya gutyo tugerageza kubikora vuba bishoboka muri iyo minsi tudategereje iyo minsi 5 cyangwa iminsi 7. Navugaga rero mu buryo turimo dushyiraho burimo n'ubwo bw'ikoranabuhanga muri communication bizadufasha kugenda dukora vuba ibyo dushinzwe kandi tukabikorera ku gihe. Ubwo rero muri rusange wari ubazitse ni ibiki bishya rwose ni byinshi bihari. Mu mwaka watandukanye abanyarwanda bariyongereye bagiye gutora, hari urubyiruko rwinshi rugiye gutora bwa mbere, hari ubwo buryo bw'imiyoborere y'amatora, imitegurire twazanyemo cyane cyane ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ikindi umubare w'abanyarwanda batorera hanze gishya kiriho ubu bazaba ari benshi kurusha uko batoraga kubera ko turimo turongera aho tubandikira, turimo turongera ibiro by'itora bazatoreramo. Ubundi bagombaga kuva aho batuye bakajya gutorera muri ambasade, ariko ubu turimo turakorana n'ibihugu birimo ambasade zacu kugira ngo abanyarwanda aho bari mu makomunite yabo aho batuye bashobore kuba twabegereza ibiro by'itora. Ikiro nacyo ni ikindi gishya kwiteza abanyarwanda benshi bazatora ugereranyije n'abajyaga batora amatora.
Bwana Munyaneza, mbere gato yuko duha urubuga abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza, kenshi na kenshi mu mitegurire y'amatora muba mukeneye ubushobozi mu rwego rw'amafaranga. Ese mufite ubushobozi buhagije kugira ngo aya matora azagende nk'uko mubyifuza mu bijyanye n'amafaranga?
Urakoze, ubushobozi burahari, ngira ngo icyo ni na kimwe twavuga ku mwihariko w'igihugu cyacu. Nubwo wenda muri rusange ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga, mu bijyanye n'ubukungu n'ibindi muri rusange u Rwanda wenda ari byo rugikeneye kugeraho, ariko ku bijyanye n'amatora ibyo gihugu cyacu cyafashe umwanzuro yuko amatora aba priorite, aba imwe muri priorite z'igihugu cyacu, igihugu kigafata responsibilite, kigafata gifite ubushake bwo kwishakamo ubushobozi, cyane cyane tutanategereje n'inkunga wenda ishobora kuba zaza ahandi. Ibyo ni politiki igihugu cyacu cyafashe, ku buryo nakubwira ko ubu ibyo dukeneye byose ku bijyanye n'amafaranga n'ingengo y'imari kuri bijyanye n'aya matora turabifite mu bushobozi bw'igihugu cyacu gifite. Ariko nk'abayobora amatora ibyo dufite birahagije kugira ngo amatora dutegura azakorwe neza, akorwe mu nyungu z'igihugu, kandi buri munyarwanda wese ufite uburenganzira bwo gutora azatore kandi atore nk'uko abyifuza.
Murakoze cyane. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi twatumiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda kugira ngo adusobanurire aho bageze mu gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka w'2017. Kuri telefoni dufite Janvier Mwiriwe Neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Nyamagabe mu Gasare.
Ikibazo cyane
mu Rwanda. Ikibazo?
Yego.
Ubu hari ko hari nk'abatarigeze babona amakarita y'itora n'umwaka washize, hari ukuntu muri kubitunganya nabo bakazabona bakaboneraho bagatora?
Urakoze cyane Janvier. Bwana Munyaneza, asubiza ikibazo cya Janvier.
Arakoze Zambiye uri Nyamagabe hano iwacu, ndamushimira yuko anakurikirana iki kiganiro ku bijyanye n'amakarita y'itora. nibyo amakarita y'itora arahari. Hari amakarita y'itora twatanze mu matora y'inzego z'ibanze yabaye umwaka ushize. Ayo makarita y'itora kuba yafite bazi ko agomba gukoreshwa mu matora atatu. Hari ayo y'inzego z'ibanze yabaye umwaka ushize, hari aya Perezida wa Repubulika tugiye gukora muri uyu mwaka, ariko hari n'andi y'abagize Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite azaba nayo umwaka utaha mu kwezi kwa cyenda. Iyi karita y'itora y'uko ikoze ku bazifite barabizi ko iyo karita y'itora izakoreshwa muri ayo matora yose. Rero yaravuze ati kuwayitaye yarayifashe. Icyo navuga ubu turateganya nk'uko nari mubivuga mu kwezi kwa gatanu igihe tuzaba tuvugurura lisiti y'itora tunayisoza, tuzaba tunatanga n'amakarita y'itora, ariko icyo gihe tuzaba tuyaha ku bantu bagiye gutora bwa mbere batari babona amakarita y'itora babandi navuze. Ariko ku bari bayasanganywe, ku bari bayasanganywe nka Janvier yarayitaye cyangwa yaratakaye, wenda icyo twabanje no gusaba abantu ni ukuzifata neza izi karita z'itora kuko turazitanga kugira ngo abantu bazifate neza. Ariko uwaba yaragize impamvu zose zituma atazi ikarita y'itora iri, bo twababwira ko nta zindi karita z'itora duteganya kubaha. Muri bya koranabuhanga nayo ndimo mvuga, hari ibyo turimo dukora bituma gukoresha ikarita y'itora bitagenda biba ngombwa cyane, kuko hari indangamuntu dufite y'Abanyarwanda bazizi, barazizi uburyo zikozemo, uburyo ziteye. Iyo twayihuje n'ilisiti y'itora yacu ku buryo imyirondoro yose hari uburyo tuyifite kandi tuyimenya. Ikarita y'itora rero nibyo irakoreshwa, ariko muri bya koranabuhanga turimo turagenda tureba uburyo n'ikoreshwa ry'iyo karita y'itora kizagenda turivaho buhoro buhoro nyuma y'iyo myaka nayavuze iyo karita y'itora izakoreshwamo. Namubwira rero ko nkawe wari uyifite mu by'ukuri nta yindi tuzamuha, ariko azatora kubera ko uburyo ilisiti y'itora ikoze apfa kuba yanditse kuri lisiti y'itora afite indangamuntu. Uburyo twabikoze mu bijyanye n'ikoranabuhanga azatora kandi tumumenye, ntabwo ari ngombwa no kumuha indi karita y'itora. Ariko ntabwo nshaka ko n'undi byumva hano wari ufite ikarita y'itora yite n'ubundi tuzabisaba, ariko waba yarayitaye cyangwa yarayibuze kubera impamvu zitandukanye nta yindi tuzamuha. Ariko twashyizeho n'uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo umuntu azatora kandi akamenyekana uwo ari we, birimo mu buryo bwo kugabanya n'aya ngengo y'imari twavugaga, ku buryo dukomeza kugenda dushobora no kuyobora amatora yacu dukoresheje uburyo dufite, tugenda turushaho no gukoresha ikoranabuhanga naryo rigomba kudufasha kugenda tugabanya ingengo y'imari igenda ku matora, kuko n'igihugu cyacu hari ibintu byinshi kigifite bikenewe iyo ngengo y'imari yagenda ikorwa mu rwego rw'iterambere.
Urakoze Bwana Charles Munyaneza. Reka dufate na Ingabire. Mwiriwe neza Ingabire, uranyumva?
Ndakumva.
Uri hehe?
Ndigikondo ukuyobora ni Ingabire.
Ikibazo cyawe.
Narakoze munyamabanga cy'ingabikorwa ku misozi y'amatora. Ikibazo ndabaza ndumva ndakibariza abanyarwanda bose nubwo ari muri rusange. Cyako nubwo ngubwo abanyarwanda abeshi natwe turi mu mujyi kwimuka buri munsi. Ariko mu minsi ishize nabonye kuri telefone mwohereza SMS ngo buri muntu ashobora guhindura aho yatoreye wenda akishyira aho ari, ariko kuri telefone iyo bikozwe ntabwo bikunda. Ese mwaba muteganya iki wenda ku hari abajijutse babibona bakabikora, ariko hari n'abatajijutse, hari abatunze telefone bazitungiye kwitaba gusa. Ese nka nk'abantu bataraho batoreye muri iyo myaka yose mumaze kuvuga, bakaba byarabaye ngombwa ko bimuka, ese abo mwamute bateganyiriza iki? Niba umuntu yaravuye Igikondo akajya gutura Nyarusarama cya Kacyiru kugira ngo azagaruke Igikondo, hariho uwavuga ngo nta transport mfite kugira ngo nsubire gufata ikarita y'itora Igikondo, reka mbyihorere. Nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa, sinzi icyo mwaba muteganyiriza abantu nk'abo ngabo bari bimuka buri munsi.
Urakoze cyane Ingabire, bwana Munyaneza, wenda wa icyo kibazo cya Ingabire wagifatanya n'iki kijyanye nuko mu gihe umuntu atazaba ari aho asanzwe atuye kuri uwo munsi w'amatora, ese yemerewe gutorera aho azaba ari?
Murakoze cyane, reka mbanze kuri icyo kibazo cya mugenzi wanjye Ingabire abajije. Icya mbere ndamubwira ndakimusobanura mu byiciro bitatu. Icya mbere, muri aya matora ya Perezida wa Repubulika ni amatora yo ku rwego rw'igihugu. Wariyandikishije Gikondo ukaba wenda warimukiye Kacyiru cyangwa ahandi, ushobora kugerayo, ushobora gusubirayo akaba ariho utorera. Upfa kuba uri kuri lisiti y'aho hantu, ushobora gusubirayo ukaza Kacyiru ku munsi w'itora ukajya Gikondo niba ariho wari wiyandikishije, kuko ari amatora ya Perezida wa Repubulika. Ni Perezida wa Repubulika w'igihugu cyose, bitandukanye n'amatora wenda y'abayobozi b'inzego z'ibanze twavuye mu ushize w'umuntu aba ahagarariye umurenge runaka mu nama njyanama y'akarere, aho ushobora gusubirayo. Ariko igitabishoboye kandi n'ibyo natwe twifuza, ntabwo ari ngombwa ko ku munsi w'itora abantu bava hano bajya gutorera aho bari biyandikishije. Hari gahunda navuze yo kongera gusubira muri lisiti y'itora mu midugudu tuzakora mu kwezi kwa gatanu. Lisiti y'itora izaba iri mu midugudu mu kwezi kwa gatanu kose. Hari abakorerabushake baba bari muri mudugudu. Uwo muntu wimutse mu kwezi kwa gatanu rwose turamusaba aho azaba ari azegere uwo mukuru w'umudugudu, bazaba bicaye aho mu kagari umudugudu bavuge bati njyewe nahoze ntuye Gikondo none ubu ndi hano Kacyiru, ndashaka ko nandikwa mu Kacyiru. Ibyo bizakorwa icyo gihe uwo muntu yimurwe. Ariko niba wenda hari n'uzimuka mu kwezi kwa gatandatu, kuko yavuze koko kandi ibyo mu mujyi abantu batari bagira aho batura ku buryo buhoraho barimuka, no mu kwezi kwa gatandatu wimutse, upfa kubivuga bitarenze itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, kuko nyuma yaho icyo gihe tuzafunga lisiti y'itora kugira ngo tubone uburyo dutangaza lisiti ya nyuma y'abanyarwanda bazatora n'aho bazatorera. Ubivuze icyo gihe cyangwa ukaba wakoresha ikoranabuhanga nk'uko wabivugaga, ushobora kwiyumva. Haramutse harimo utubazo nk'uko wari ubivuze mu bintu uburyo ukoresha wenda telefoni yawe cyangwa ordinateri bikakunanira, wakwegera undi muturanyi wenda ukurusha uburyo byakorwamo, cyangwa ukwegera abakorerabushake muri buri mudugudu. Tugiramo abakorerabushake bane, ndatekereza ko mushobora kuba mubazi kuko ni abantu baba bari muri uwo mudugudu, cyangwa waba urimo hafi hano aho dukorera, kuko aho dukorera naho harazwi hano ku cyicaro cyacu gikuru nk'aho utuye Gikondo. Rwose kuva aho Gikondo ugera aho dukorera nta nubwo byagufata n'iminota 15 na hano waza tukabigukorera. Ariko icyo dusaba abanyarwanda ni ukubyitabira, kwiyimura na lisita z'abari mu mudugudu bigakorwa, ariko n'uburyo bw'ubwo buryo bw'ikoranabuhanga abantu bakaba babikoresha. Abatabishoboye bakegera abashobora kubafasha, utabishoboye ashobora kugera hano aho dukorera. Nanone turabikora, tubikorera abantu bose niba tugana. Ku bijyanye na Edi, ibyo warumbajije niba abantu bashobora gutorera aho baba bari hose, wenda
Bwana Munyaneza, nk'urugero abanyamakuru, abashinzwe umutekano n'abandi bantu wenda akazi kabo gasaba ko batazaba ari aho bagomba, aho bari basanzwe batuye cyangwa se biyandikishije.
Nibyo nari ngiye gusobanura. Hari ibyo amategeko ateganya ndetse n'amabwiriza ya komisiyo y'amatora, hari abantu bemerewe gutorera aho bagiye ku munsi w'itora. Nk'abo wavuze, umunyamakuru ukurikirana inkuru ku munsi w'amatora igihe afite ikarita y'akazi yerekana ko ari umunyamakuru wagiye mu kazi, uwo yemerewe gutora azaba ari. Ushinzwe umutekano yaba umusirikare, umupolisi cyangwa undi nawe uri mu kazi atorera aho ageze. Umukozi wa komisiyo y'amatora, kuko natwe akenshi abenshi ku munsi w'itora ntabwo baba bariho biyandikishije, baba bari hirya no hino bareba uko bigenda, nabo nuko. Abaganga bari mu kazi, bari wenda hafi aho itora ryabereye, nabo bemerewe kuba batorera aho bari. Indorerezi z'amatora zinyura indi mu mvuga, niba indorerezi z'Abanyarwanda nazo ziyandikiye kuri lisiti y'itora aho ziri, niba zagiye gukurikirana amatora aho batiyandikiye, nabo bemerewe kuba batorera aho bari. Hari ibyiciro byemewe n'itegeko, ni kimwe n'umunyarwanda uzaba uri mu Rwanda wenda itariki imwe ebyiri z'ukwezi kwa munani itariki eshatu zikamusanga ari hanze y'u Rwanda, uwo yemere kuba yajya muri ambasade cyangwa ntiyatura akaba yatura. Ni kimwe n'umunyarwanda wenda uzaba yariyandikishije mu mahanga ariko itora rikamusanga mu Rwanda, uwo nawe yemere kuba yatura mu Rwanda yerekanye ko nyine yari mu rugendo. So hari ibiteganywa n'amategeko byose bigamije korohereza abanyarwanda no gutuma buri munyarwanda wese yemerewe gutora n'itegeko ashobora gukoresha ubwo burenganzira afite.
Urakoze cyane Bwana Charles Munyaneza. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefoni dufite Blaise mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, musubirize Munyaneza ushinzwe komisiyo y'amatora.
Narakoze.
Yego yego mwaho. Mukomere. Nashaka kubaza Munyaneza ko numva BJ y'amatora ari ndende, igihugu hari ahandi hantu cyaba cyarakuye inkunga cyangwa ni ku Banyarwanda bonyine. Ikindi kintu namubaza ko abantu bitabiriye ubwo mwanya wo kwiyamamariza kandidatire ya perezida wa Repubulika niba atari ibanga, bari abantu hari ikintu baba bagenerwa, tumenye ko ni ugukunda igihugu cyangwa hari izindi nyungu bari abantu baza kwiyamamaza ko tubona baza ari benshi kandi ukabona kuko tubabona tubona nta mbaraga bafite nta n'iki bafite, ni inyungu baba bakurikiye cyangwa n'ibindi. Niba atari ibanga hari ikintu komisiyo y'amatora igenera abo bantu yamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika.
Urakoze Blaise. Bwana Munyaneza, reka gusubiza.
Urakoze Blaise. Mbanze kuri icyo cy'ingengo y'imari, icyo nakubwira nk'uko nari nabivuze, ni amafaranga yavuye mu misoro y'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ko Abanyarwanda ari bo banyiriye amatora kandi ni nabo batanze cyangwa bishatsemo ubushobozi mu bijyanye n'ingengo y'imari bwo kuyobora aya matora. Navuze ko ari cyari ikintu cyiza rwose urwego rw'igihugu cyacu kigezeho. Wenda hari aho mushobora kujya mwumva, wenda hariho bananiwe kutegura no kuyobora amatora, wenda kuba babuze amafaranga, ariko twebwe siko bimeze. Turanabibashimira n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu.
Bwana Munyaneza, akabazo gatoya, ushatse kuvuga ko ingengo y'imari yo gutegura amatora yose ijana ku ijana yavuye mu Banyarwanda n'u Rwanda?
Nicyo nari ngiye kugeraho. Urebye imibare, 98% ni ingengo y'imari yatanzwe na Leta y'u Rwanda. Iyo 2% tuyikura mu baterankunga bamwe, ntabwo ari benshi, ni bumwe. Nanone iza kudufasha gusa mu bijyanye no kubaka ubushobozi bw'abakozi bacu, amahugurwa. Urebye niho bigenda, wenda ibikoresho bimwe na bimwe dukoresha, ariko ibijyanye no gutegura kuyobora amatora nyirizi nacyo nakwita kwa kosi y'amatora iri kuri ya ngengo y'imari ya Leta ingana irenzeho gato ya 98%. Navugaga muri rusange rero, urumva 98% nubwo ya 2% itaboneka ntabwo byabuze amatora gukorwa. Kandi ababwiye ko niyo ya 2% irengaho mu by'ukuri iyo tubona muri abaterankunga ijyanye ibintu by'amahugurwa, guhugura abakozi, gushaka n'ibikoresho bimwe na bimwe tugenda dukoresha za ordinateri n'ibindi. Ubundi byo ntabwo ari ibintu bihambaye cyane byabuze amatora kuba niyo 2% itabonetse.
Hanyuma Blaise yarabaje ikibazo kijyanye n'abakandida.
Rero ikibazo cy'abakandida, ikibazo cy'abakandida yaravuze ati niyihe nyungu baba bafite. Ntabwo nshaka kubavugira, ariko icya mbere nshaka kuvuga ni uko twebwe ntacyo tugenera abakandida, yaba mu mafaranga yaba n'ibindi, wenda byatuma bashaka kuba abakandida ntabwo ari inshingano yacu. Byumvikane rero, komisiyo y'amatora ntacyo igenera abakandida. Inyungu baba bafite rero ntabwo nanjye nyizi, ariko ntabwo nshaka kubavugira. Ndatekereza ko abantu batanga kandidatire cyangwa bashaka gutanga kandidatire batekereza ko baba bafite inyungu yo kuyobora igihugu cyabo. Njye niko mbitekereza. Izindi nyungu baba bafite ntabwo nanjye nazimenye. Yaravuze ati afite ubushobozi cyangwa batawufite ibyo nabyo ntabwo none nabimenya icyo namubwira gusa kimwe n'abandi banyarwanda ni gutegereza nyine abakandida bakazatanga kandidatire zabo izemewe zikemerwa hanyuma amatora akaba ubwo abafite ubushobozi bizagaragara nyine muri icyo gihe cy'amatora ariko ubu njyewe ntabwo nabimenya niba bafite ubushobozi cyangwa batabufite.
Urakoze cyane. Dufite undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika, Alphonse mwiriwe neza. Alphonse uranyumva? Alphonse ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Reka dufate Stanislas wiriwe neza.
Mwiriwe neza Edi Rwema.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda, mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Burega, mu kagari ka Karengeri, mudugudu wa Mitabi, amajyaruguru y'u Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nagira ngo manze nshimye Munyaneza ku ngingo arimo tugeza undi, nagira ngo manze mwibarize nk'umutumirwa. Ese amatora umuntu yemereye gutora afite imyaka ingahe? Baba barayigize uko yari yanganaga, barahinduye cyari uko yanganaga. Nongera kumubaza, ese uzaba adafite ikarita y'itora akaba afite irangamuntu yemereye gutora? Murakoze cyane Edi Rwema.
Urakoze cyane. Nubwo ikibazo cya kabiri yari yagisubije, ariko bwana Munyaneza, bwana Munyaneza muranyumva?
Ndabumva.
Ego, hari
nari numvise ibibazo bya Stanislasi. Bazi imyaka yo gutora, imyaka yo gutora mu Rwanda n'imyaka 18 ntakigeze guhinduka 18 no kujyana hejuru. Umunyarwanda wese ufite imyaka 18 utazitiwe n'ibyo ari byose bitwaho n'amategeko yemerewe gutora. Icyo rero ntabwo kigeze gihinduka. Ikijyanye n'ikarita y'itora ntagisobanuye, utayifite ari kuri lisiti y'itora yujuje ibindi byose bisabwa, afite indangamuntu, azaba yemerewe kuba yatora. Nayo nabisobanuye kuko imyirondoro y'abantu y'itora ihura n'indangamuntu abanyarwanda bafite. Uzaba atayifite azatora. Ariko ntabwo nshaka gukangurira n'abandi ngo amakarita y'itora bafite bayajugunye cyangwa bakore ibindi, n'ubundi tuzayabarya. Ariko waba afite imbanza iyo yose ituma agira ikarita y'itora, kuko ushobora no kuba uri mu nzira ijya gutora, ku munsi w'itora imvura ikakunyagira ikangirika cyangwa ukayita, twashyizeho uburyo buzatuma abantu nk'abo batora n'ubwo ikarita y'itora bayafite.
Wigeze kuvuga ku bijyanye no gutumira no kwakira indorerezi z'amatora? Murateganya gutumira indorerezi zingana gute mu bihugu bingana bite?
Urakoze. Nta mubare navuga ngo duteganya gutumira, kuko ku indorerezi z'amatora baba abanyarwanda baba abanyamahanga ni ubushake bwabo. Ntawe tubihatira, twebwe icyo dukora ni ugufungura imiryango kugira ngo ushaka gukurikirana amatora yo mu Rwanda nk'uko ari prinsipe tugenderaho yo gutegura no kubara amatora mu mucyo, abazabishakaho bose tuzabakira. ariko tugendeye nko ku matora twagiye dukora mu matora ya Perezida wa Repubulika, akenshi twagiye tugira indorerezi z'amatora z'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga zigera hafi ku 300. N'ubu rero bashobora kuza ari uwo mubare cyangwa urenga cyangwa uri hasi. Icyo twebwe dukora ni ugutumira ababishaka bose bari mu miryango itandukanye, yaba imiryango nyarwanda, imiryango mpuzamahanga, za ambasade n'abandi, bakaza tukabakira. Twebwe twiteguye umubare wo wose uzaza kuba bazaba bujuje iby'indorerezi n'ubundi bisabwa.
Tumaze iminsi tubona mu bihugu bitandukanye batangiza gutora hakoreshejwe ibyuma cyangwa se ikoranabuhanga. Mu Rwanda iyo ntambwe mwari mwayigeraho cyangwa se muzakomeza itora mukoresheje impapuro?
Navuga ko iyo ntambwe ntabwo twari twayitera, ariko turi mu nzira yo kuyitera. Navuga ko muri aya matora tugiye kujyamo ya Perezida wa Repubulika ntabwo tuzakoresha ibyo koranabuhanga mu gutora cyangwa ibyo bakunze kwita online voting, ariko navuga ko ari intambwe turi mu nzira yo gutera. Twateye intambwe yo gukoresha ikoranabuhanga kwandika abatora, ibijyanye no gutora dukoresha ikoranabuhanga turacyabyiga kwigira no kuri bagenzi bacu babikora cyangwa babikoze hari aho tuzi bitagenda neza bitewe n'impamvu zitandukanye turimo rero turashaka amasomo kuri abo babikora turebe ko aho bitagenze neza nk'aho tujya twumva ku isi hari ababikora ukumva haje n'ibibazo bitandukanye biba byagenze gute byatewe n'iki kugira ngo ibyo dushobora kwirinda twebwe tubyirinde ariko dushyireho n'ingamba bizatuma twebwe nitujya no kubikora tutazagenda duhura n'ibyo bibazo abagenda babikora bahura nabyo ni intambwe rero tuzatera mu minsi iri imbere ariko ubu turacyagendera ku byo twari dusanzwe dukora.
Reka dufate na Jean Dodie mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe Jean Dodie?
Aje ndi Kimihurura.
Ikibazo cyawe.
Ni Kimihurura, ikibazo nari mfite. Urabona hari ukuntu nyine hari umuntu ukomeje ariko nyine ntabwo nabyumvishije neza. Umuntu ashobora kuba aturuka nyine ahantu runaka mu ntara imwe aba nko mu yindi ntara. Ariko noneho ashobora kuba afite nyine ikarita y'itora. Eske mu gihe ahinduye noneho akavuga ngo nge nihinduye kuri liste kuko tubikora kuri telefone noneho urumva yatubwiye ko tutazongera kubona ayo makarita mashyashya ahubwo noneho hari ukuntu bazabigenzura eske ubwo buryo buzakoreshwa mu buryo kugira ngo twebwe tubashe kumenya koko twarahinduriwe koko tuzabimenya gute turi twashaka kugira ngo tumenye rero mu nigute bizatugaragariza tugaragariza ko tugiye kwibona noneho kuri liste nyine aho ngaho nyine tugiye kuyitora tugiye gutora icyo gihe niki kizabitubwira. Murakoze.
Urakoze Jean Dodie. Bwana Munyaneza Jean Dodie afite impungenge avuga ngo hari igihe bashobora kugenda ariko bakababwira ngo nta kuba badafite ikarita y'itora ntibatora icyizere mwabaha
cyambere uko nari mbyumvise arashaka kumva uburyo bamenya neza koko niba bari kuri lisiti y'itora cyane cyane niba baranakoresha na buriya buryo bw'ikoranabuhanga ariko ngarutse kuri icyo mwari muvuze rwose icyo twakwizeza abanyarwanda umuntu uzaba ari kuri lisiti y'itora wese afite indangamuntu y'abanyarwanda cyangwa ikindi kiyisimbura hari ibindi byangombwa bitangwa n'abayobozi bacu mu nzego z'ibanze bisimbura indangamuntu kuko utayifite uzaba afite ibyo byangombwa ari kuyitora uwo ari we wese nubwo yaba adafite ikarita y'itora azatora ibyo twabizeza badodiye kimwe n'abandi ariko kubyo yari avuze ati se twabwirwa n'iki nababwiye ko ukwezi kwa gatanu kose aya marisi y'itora azaba amanitse mu midugudu yacu dutuyemo jade dutuye hano ku Kimihurura arabizi twese dutuye mu midugudu ayo marisi azaba ari mu midugudu amanitse igihe hafi cy'ukwezi kose icyo nabasaba namusaba n'abandi bazagende bajye kuri iyo risi barebe koko niba bariho jade arebe niba ariho niba atariho abaza abakorerabushake abakozi bacu bazaba bari aho bamushyire niyo mpamvu iyo marisi tugenda tukayamanika tukabitangaza tuzanabitangaza mu itangazamakuru icyo gihe abanyarwanda bose bagende barebe ko bari kuri itora ikindi navuze lisiti ya nyuma tuzayitangaza mu matariki 15 y'ukwezi kwa karindwi kugeza icyo gihe cyose uwashaka ngo tuba dusigaranye hafi ibyumweru bibiri kugira ngo tujye mu matora uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kuba yabaza yazana hano aho dukorera wowe ndumva tunaturanye aho dukorera ni hafi y'aho ari kuba yaza akaba yareba kuri lisiti y'itora tukaba twamushyira ariko icyo gihe n'ikoranabuhanga rizaba rigikoreshwa muri iyo koranabuhanga twavugaga harimo no kwireba kuri lisiti y'itora kureba aho uri kureba aho wanditse niba n'imyirondoro yawe ihura niba ari yo ukoresheje telefoni kandi telefoni iyo ari yo yose irabikora nubwo yaba atari smartphone cyangwa ziriya telefoni zose zihenze ukoresheje gusa inomero y'indangamuntu yawe barabizi n'ubu tuyakomeza kuyikangurira abanyarwanda biroroshye kumenya ko wanditse n'aho wanditse ndetse n'imyirondoro yawe niba ari yo ariko n'udashobora kubikoresha gutyo hano iwacu harafunguye aho dukorera ari ku cyicaro hano gikuru mu turere dufite n'ibiro aho ariho hose umuntu yajya yagenda akareba ko ari kuri y'itora yaba atariho akajyaho cyangwa n'imyirondoro ye n'ibitameze neza ikaba yakwandikwa neza.
Ese mu gihe muzaba mwamaze gutangaza ilisiti y'itora ntakuka bizaba bivuze ko nta wundi muntu uzaba wemerewe kongerwa kuri iyo liste nubwo yaba afite ibyangombwa.
Ubundi niko bivuga kuko hari igihe kigomba kumenyekana icyo abantu bamenya ninde wemerewe gutora, umubare w'abantu batora urangwa n'iki, kugira ngo n'ibivuye mu matora amajwi n'ibindi bihuzwe. Naho ubundi ukomeje ukandika kugeza ku munota wa nyuma no ku munsi w'itora, ntabwo wazamenya ni bangahe bagombaga gutora, ni bangahe batoye, abakandida babonye amajwi angahe, urabihuza gute ibyo mu miyoborere y'amatora? Niyo mpamvu amategeko agiye n'igihe gitoya iri cy'itora ifungwa kugira ngo niyo mibare imenyekane, abakandida bayimenye, abanyarwanda muri rusange bayimenye, bazageze n'igihe cyo kuyihuza n'ibizava mu matora. Ariko no mu rwego rw'ibindi bikorwa cyane cyane bireba komisiyo y'amatora, impapuro z'itora zikorwa n'izingahe, ibiro by'itora bikoreshwa n'ibingahe, hatoreramo abantu bangahe, ni ngombwa ko iri cy'itora ari igihe ifungwa ikamenyekana kugira ngo ibyo byose bimenyekane kandi bigende neza.
Urakoze cyane bwana Munyaneza. Reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika. Emmanuel, mwiriwe neza?
Ego.
Uri hehe?
Ndi Rubavu ku Gisenyi.
Ikibazo cyawe?
Halo?
Turakumva, baza ikibazo cyawe.
Mbo, ikibazo nabaza? Bo ari nko mese kuri WhatsApp nagerageje kubakurikirana ariko ntabwo bikunda, sinzi ukuntu bigenda.
Urabaza hari ikibazo ufitiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora?
Oya, wenda nk'icyo namubaza. Mese nk'umuntu yanatanga irangamuntu ashobora gutora nta kibazo?
Icyo kibazo bagisubije, wenda bwana Munyaneza yaza kongera kukibutsa dusoza, ariko yagisubije. Urakoze cyane Emmanuel. Bwana Munyaneza, hari inkuru dufite.
Wenda kambanze mvuge kuri icyo kibazo cy'indangamuntu.
Yego.
Icyo nabwira Emmanuel, kimwe n'abandi bantu badafite indangamuntu, kuko hariho kuyita nk'uko yarabivuze, hari uburyo buriho bwo kubona izindi ndangamuntu ntibakayitaye, hari inzira anyuramo agomba kuba azizi anyuze mu nzego z'akagari n'umurenge. Ariko reka mbonereho n'akanya mbwire n'abandi banyarwanda bashobora kuba badafite indangamuntu, kuko nabo barahari batari bazifata, batari bazibona kubera impamvu zo zose. Ndabwire ko ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga indangamuntu mu gihugu hose ubu kiri muri gahunda yo gufotora abantu no kubaha indangamuntu, nacyo nyine cyiteguye amatora. Kuko kugira indangamuntu, ubwo ndasubiza Emmanuel, ni ngombwa ko uba ufite indangamuntu kugira ngo ushobore gutora, cyangwa ikindi cyangombwa gisimbura indangamuntu barabizi. Kuko nibyo tureberaho ko icya mbere umuntu yagejeje imyaka yo gutora, icya kabiri imyirondoro y'umuntu niyo, ariko n'icya gatatu nicyo tureberaho niba koko umuntu ari umunyarwanda cyangwa atari umunyarwanda. Ni ngombwa yo kugira indangamuntu, kandi hari uburyo bwo kuzibona no kuzitanga, n'inzego za leta zose zibishinzwe zirabizi ko zigomba kubikora ubu, kugira ngo abanyarwanda bose boroherezwe kubona ibyo byangombwa kugira ngo bazashobore gutora.
Urakoze cyane bwana Munyaneza. Hari inkuru dufite y'umunyamakuru wacu ukorera aho Kigali mu Rwanda, wagiye mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga, abo ngabo bakaba basaba komisiyo muyobora gukuraho inzitizi zose zatuma abafite ubumuga boroherwa batoroherwa kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu. Ngo abatabona bavuga ko bifuza kujya batorerwa n'umuntu bihitiyemo aho guhatirwa kujyana n'abana bari munsi y'imyaka 14. Wababwira iki?
Urakoze. Nanone tubonereho wenda dusobanure ibijyanye n'uburyo abantu bafite ubumuga butandukanye, ntabwo ari abatabona bonyine, ni abantu bafite ubumuga butandukanye, harimo abo batabona, hari abafite ubumuga wenda bw'ingingo bushobora kubabuza kugera aho ibiro by'amatora biri bitewe n'aho biri, hari abafite ubumuga bwo kutumva, nabo baba bakeneye kumva iby'abandi banyarwanda bumva ku bijyanye n'ibyo bigishwa cyangwa bakangurira amatora. Hashyizweho uburyo rero dufatanyije n'inzego z'abantu bafite ubumuga, hari amashyirahamwe hari za unioni zabo zihari, hari iyo nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga barimo muvuga. Ubu aho mvugira aha neza twari dufite inama tuganira ku buryo abantu bakoroherezwa, n'ubundi bajyaga boroherezwa ariko kureba uburyo noneho twashyiraho ubundi buryo bwihariye kuri abo rero bafite ubumuga bwo kutabona. Ubundi itegeko riteganya ko umuntu udashobora kwitorera kubera ko atabona ashaka umwana niwe umwishakira, nta wundi umumushakira. Ubundi icyo cyumvikane, niwe wishakira umwana utari wageza imyaka 18. Impamvu dushaka umwana utari wageza imyaka 18 ni ukwanga umuntu ushobora kuza afite opinion, kuko umuntu urengeje imyaka 18 aba yamaze kugira igitekerezo icyo nakwita political opinion. Akaba wenda n'uriya muntu utabona we yavuga ati we nufashe gutoreye, wenda we akaba afite ikindi gitekerezo kindi akaba yamutorera n'undi muntu akifuza, cyangwa akaba yanatora kabiri kuko urumva ashobora gutorera undi udafite ubumuga bwo kutabona, kuko n'abagenje imyaka yo gutora niba ari umusore mukuru nawe araza kwitora, ugasanga ya principe yo ya one man one vote nk'uko abongereza babivuga ugasanga idapfuye. Niyo mpamvu rero hari hariho iryo tegeko, ntabwo umuntu bamushakira uza kumufasha gutora niwe umwishakira, yaba umwana we, yaba mwene wabo, n'undi muntu wari wese yumva afitiye icyizere niwe umwishakira. Gusa hejuru y'ibyo, ubu twateganyije noneho kuba bashobora gukoresha za mpapuro zabo zitwa blanke, agashobora kuzikoresha kuko nta nubwo bose bazi kuzikoresha. Turimo tugerageza kumenya imibare yabo, abafite ubwo bumuga ni bangahe, ariko n'abashobora gukoresha iyo mpapuro ni bangahe, kugira ngo nazo tuzishyire. Ubu muri aya matora zizaba zihari, ushoboye kuzikoresha azikoresha atiriwe azana na wa mwana, ariko udashoboye no kuzikoresha azane wa muntu utari wageze igihe cyo gutora, niko amategeko ateganya. Nta muntu rero uhakirwa umuntu niwe umwishakira, bose haramutse uwagira icyo kibazo yazatubwira, niyo yishakira umuntu yize akaza kumufasha gutora. Ariko hejuru y'icyo twanateganyije ko tuzanakora n'impapuro zihariye, noneho nibwo bwa mbere tugiye kubikora muri aya matora, ni bimwe mu bintu bishya tugiye gukora kugira ngo umuntu ashobore kuba yanitorera bitabaye ni ngombwa ko ajyana n'umwana utari wageze imyaka yo gusa.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika w'Urukundo. Mwiriwe neza.
We neza.
Uri hehe?
Ubu ngubu ndi mu karere ka Ngororero mu murenge wa Bwira.
Ikibazo cyawe?
Bo, ikibazo mfite ku birebana n'amatora, mbese nk'umuntu yaratakaje agakarita k'itora bamuha kandi.
Waragataye?
Waragataye kugira ngo ubona kandi byagenda gute.
Urakoze cyane. Bwana Munyaneza, iki kibazo gisubije kenshi?
Rwose gisubije kenshi. Urukundo biratwereka ko tugomba no gushyiramo imbaraga kumeza tukabisobanura, kandi turanabiteganya muri iyi minsi dukoresheje itangazamakuru ritandukanye. Urukundo icyo nakubwira, niba wari usanzwe ufite ikarita y'itora cya mbere, niba warayitaye ari ukurangara, ntabwo umuntu yabigushimira. Ubwo n'abandi babyumve, abafite amakarita y'itora bayabike neza nk'uko babika indangamuntu zabo. Ariko nuhagira ugira ibyago akayita ikangirika igacika kubera impamvu zitandukanye, wari usanzwe utora kandi uri kuri y'itora twayivuze, nta yindi karita y'itora tuzaguha, ahubwo twashyizeho uburyo nuza ufite indangamuntu kandi uri kuri lisiti y'itora, tuvuge nk'aho uri Ngororero muri uwo murenge tugiye, uri kuri lisiti y'itora yaho rwose nta mpungenge uzatora, ariko bitabaye ngombwa kubona indi karita y'itora.
Arakoze. Uw'Urukundo mu karere ka Ngororero, aho ngaho ni mu Rwanda. Bwana Emmanuel Charles Munyaneza, wavuze ko muteganya ko abanyarwanda hafi miliyoni 6,800,000 aribwo aribo bashobora kuzitabira amatora y'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka. Mu bijyanye no gutangaza ibyavuye mu matora ku mirenge, ku biro by'itora hirya no hino mu gihugu, ibyo byo bizakorwa mu buhe rwego? Bazajya bazana ibyavuye mu matora ku cyicaro gikuru, cyangwa se hari ikoranabuhanga muteganya ibyo bizakorwamo?
murakoze hari uburyo buteganywa n'itegeko n'uburyo tunywa n'amabwiriza dushyiraho agenda yunganije itegeko ibijyanye no gutangaza ibyavuye mu matora. Icya mbere ndagira ngo ntandukanye ibintu bibiri, hari kumenyekanisha ibyavuye mu matora, icya kabiri wenda ntarimbuze ni uguhuza ibyavuye mu matora no kubitangaza. Ibijyanye no kumenyekanisha ibyavuye mu matora, mu Rwanda dufite ibyumba byo kwita ibyumba by'amatora. Ibyumba by'amatora Abanyarwanda barabimenyereye na matora, ni biriya byumba by'amashuri bikunze gutoreramo. Buri cyumba cy'itora kigira Abanyarwanda bagitoreramo umubare runaka, ubundi ntabwo barenza Abanyarwanda 700. Iyo tumaze gutora rero saa cyenda, ubundi itora mu Rwanda bitangira saa moya za mu gitondo bikarangira saa cyenda. Iyo saa cyenda zigeze, kubarura amajwi bihita bitangira, bigakorerwa muri icyo cyumba cy'itora. Aho iyo kubarura amajwi birangiye, abantu bari aho bamenyeshwa uko byagenze, ariko uretse no kubimenyekana kubimenya abo abana bikurikiranye babibona muri icyo cyumba cy'itora, bahita abahari babimenyekanisha babibwira abahari, nubwo nabo baba babyiboneye, baba Abanyarwanda basanzwe ndetse n'inzego z'amatora. Hanyuma hakabaho ibyo twita guhuza ibyavuye mu matora, aribyo twita kuri site y'itora. Biriya byumba by'itora biba biri ahantu twita site cyangwa senta y'itora, ni ikigo cy'ishuri runaka tuba twakoresheje. Aho birahuzwa ndetse n'urupapuro byahurijweho rukamanikwa ahantu kuri iyo site y'itora, kugira ngo ubishaka wese abone ibyavuye mu matora. Iyo bivuyeho bitwarwa muri za envelope bikajya ku karere, hano mu Rwanda barabizi district, bigahurizwaho bikongera bikavuga bikajya ku rwego rw'igihugu. Iyo bigeze ku rwego rw'igihugu nibwo tubisuzuma tugatangaza byandi by'agateganyo ndetse na bya burundu. Ariko ibyo ni uburyo bwo gutwara impapuro no kuzuza, ariko twateganyije n'uburyo bwa communication y'ikoranabuhanga. Hari aho byahurijwe cyane cyane ku rwego rw'akarere, bizajya bihita byoherezwa ku rwego rw'igihugu, ariko bitabuje ko na za mpapuro nazo zijyanwa kuri uwo bw'igihugu, kuko iriya mpapuro nizo kuko zo ziba zanasinye zo dufata nk'ikintu tugomba kugenderaho mbere y'uko bitangaza burundu byavuye mu matora.
Mu gusoza, Bwana Munyaneza, ubutumwa ku Banyarwanda bazitabira aya matora y'umukuru w'igihugu?
Ubutumwa ku Banyarwanda icya mbere ni kubashimira, uburyo Abanyarwanda bajya bitwara mu matora yose tujya dukora. Abanyarwanda bitwara neza, Abanyarwanda bazi agaciro n'akamaro k'amatora, Abanyarwanda bagaragaza uko indangagaciro z'Abanyarwanda mu gihe cy'amatora, batora mu mutuzo, mu mutekano, nta mvururu zizwi mu matora yo mu Rwanda. Mu Rwanda ahubwo twakoze amatora igihugu cyose tuba turi mu munsi mukuru, Abanyarwanda barabizi, ubu barimo baritegura ubukwe nubwo tuvuga amatora. Ibyo rwose Abanyarwanda turabibashimira, kandi mu butumwa tubaha ni uko tugomba gukomeza, kuko ibyo nibyo bituranga, niyo identity y'Abanyarwanda, izo ndangagaciro zacu. Ni amatora yo tugiye kujyamo, cya mbere bagira yabo biyandikishe, abageze igihe cyo gutora batore, dufatanye kuyategura kuko ni amatora yabo, ari amatora ya komisiyo y'igihugu y'amatora, kandi no ku munsi w'itora bazitabira ari benshi. Kugeza ubu ntabwo mu Rwanda twari twitabira amatora ari hafi ya 95%. Ku bijyanye n'amatora ya perezida ho nk'ubu ayo duheruka mu 2010 yitabiriye kuri 97.5%. Ibyo Abanyarwanda rero bamaze kumenya ari nabyo tubasaba, ni kuri uwo munsi w'amatora itariki 6/6 bazitabira amatora ari benshi, bagere kuri uwo mubare cyangwa banawurenga. Ikindi bazaze bakeye bishimye, ariko banasobanukiwe n'uburemere bw'igikorwa bagiye kujyamo, batore mu mutungo w'umutekano amatora abe, hanyuma igihugu cyacu gikomeze kuba u Rwanda nk'uko Abanyarwanda babyifuza.
Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda, turagushimiye cyane akanya wahaye radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Eddie, namwe akanya mwaduhaye kuganira n'Abanyarwanda hirya no hino, kandi tubashimira n'ibitekerezo mwagira.
Murakoze nshimire nanje abagize uruhare muri kino kiganiro hirya no hino aho mwari muri nshimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya 7 mwari kumwe nanje Edirwema mugire umunsi mwiza.